sin humo nace sin mele. Izinkinga omathatha awapheli nawo ngapheli.
Aho mintomi bade lame sewusebenze kanzima kangaka. Aho mintomi bade lame sewusebenze kanzima kangaka. Ayiwena nyamezela oh.